izindamba enhlizweni yami ukuze ufike nesigubhu ashaye sukuzi esinye sakhe senqanywelo izindamba enhlizweni yami ukuze ufike nesigubhu ashaye sukuzi esinye sakhe senqanywelo izindamba kweme ubuhle wahlwa nesigubhu ashaye sukuzi buhle wendalo ngiyaphuma uwathobile manqamelini lona namengahamba velo Chabela manqalakini kanana mingana belo bensu isinga saka singanyelo izindamba enhlizweni yami ubuhle wafika nesibuku ashaya sithuku
ashaya sithuku kusvela enhlizweni yami ashaya sithuku kusvela enhlizweni yami ashaya sithuku kusvela enhlizweni yami
Lamenta la suerte, lo han tirado.